Africa condition, girl.
Yeah. Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme. Nipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikwono mwana data. You're my angel, my queen. Unazotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unazotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai.